My quality love is stranger. Loko ndzi ku vona ro sungula, mbilu yi tsutsumile. U tile u ri mundendzi, kambe u ndzi hlurile. Mahlo ya wena ma ndzi byela ntiyiso. Rirhandzu ri sungula loko mbilu yi pfumela. U nghenile vuton'wini bya mina yi kurula. U hundzule munyama wu va ku vonakala. Makoti wa mina ndzi ku vitana kaya. Artido vibe. Rirhandzu ri nga heli. Lovely stranger, you came into my life. Turn my lonely day into all your life. My code in my heart chose you. A Tito on the beat, feel the love come through. Ufamba na mina ndlele ni antiso. Loko ndzi wela wena ndzi tlakusa. Rirhandzu ra hina ri tlula marito. Ndzi ku yimbelela hi mbilu hinkwayo. Makoti wa mina, xikwembu xa mina. Ndzi ku tshembisa ku tshama na wena. Ertiro on the beat. Rirhandzu ri twala. From a stranger to my wife. Vutomi byi cinca. Lovely stranger, you came into my life. You made my own day, yeah. Feel so right. My code forever with you. I did not wanna be. This love is true. Love is stranger. You're my destiny. My code, you the best part of me. From today till eternity. I did not wanna be. Love on me.